Mari danga zo kari na ushindwa srema ore tena swaf skia artoma hanra hoza twan sakam no vuta chora kila aja ukunya kedzinya srongwa na ibira kartozia eni greki tena wasi jorongoa hanyo vundo sinte ha ush vano ntoska ni ta mafira vuga muri wawe amba kako kia maza wengi vani wa wafush pindra kia hanyo zao watu kana mida leo vani tena waspara na fas wahirongoa si chambo tena na ubusta ya makadima pare ikambas negrana niwa tamuri jinsi za iniwa mafikira mbovu de yanjibia tiki amba waminatabia mato ni hao ntu wafumbulikia ata watu para shahada mtana vuta pecho morimeto rete jobo jobo maskin maote haraka haraka ribeze mapito moripe rasto si kampute na warongwe na wasrai zete vanira la waskar na urote mbani na one day to wasile foro lam tule 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 la kuka moja ja Beti mbili Nisimukia nimbali mazatita wala Talata lante rebe fungwa Kakila to uwa umfumo nisumrema Kama sutra Kakila to tuko atotu Kiwashifuba zaode zito vuo Kawashindi tena warkili mbira Uvalwa vilri skia danyoza
Watu nangalo nani? Watu nangalo nani?